ke danga bosi kibopo kipita unamwaga pesa mbele
baby wangu achizi
leta vanga mdundiko mchiriku kwa mganga tauki janja ndere
baby wangu achizi
naitwa vunja bei na maduka sinza na mengine yapo mikoani
baby wangu achizi
kale katunda na mwenzake wozu ntawafukuza nikweke dukani
baby wangu achizi
unabeba viumo tagi mwana mdogo baby wangu mihapendi bounce
baby wangu achizi
nataka chipsi ai rojo rojo au napenda za kukauka
Ananipenda sana
Baby wangu wachiti
Minajua na kujuna
tu Baby wangu wachiti
Eti umemtoa out ye
Baby wangu wachiti
Hapo badaye atarudi tu
Baby wangu wachiti
Weka kigodoro, bana tumbo lafu, weka kopeka majini
Baby wangu
Eti
wachiti
Eti nitampa ndogo, pia nitampa kubo, bebo wangu wata umambie nini
Baby wangu
Ona,
wachiti
Ona umbo namba nane, shepu kichugu, na kifuwa ni sasita
Baby wangu wachiti
Itama photographer wakupige picture, upost bebo wangu wadate na filter
Baby wangu wachiti
Eti mpatie mbata, na karanga mbichi, hao najikuta kungwi wewe
Baby wangu wachiti
Ananipenda sana
Baby wangu wachiti
Minajua na kuchora tu
Baby wangu wachiti
Etika kutoa out ye
Baby wangu wachiti
Hapa badaya tarudi
Baby wangu wachiti